أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abakadde bange tuli mu kukola omusoka n'olugendo lwa Musa alayhi ssalaam, nga Allah subhanahu wataala alunyumiza nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nga nabbi Muhammad saa sallam muyizi omutuufu ng'asomesebwa Allah, amusomesa history, nga ayagala ayige mu byafaayo ebyo ebijja okumuyamba okubeera nti anywera aleke okuterebuka olw'okuba ne banne baayita mu buzibu bwe bumu. Twalabye aya ezaayise, Allah subhanahu wataala yazikirizanga emirembe n'agijjawo, ate n'aleeta nabbi omulala azze obujja nzikiriza z'abantu n'entegeera zaabwe. Allah subhanahu wataala mu aya nje tugenda okutandikirako agamba, walaula an tusibahum musibatun, singa ddala mu butuufu abantu abo baali bafuna ebizibu. Ndowooza musiba tukitegeera ffenna, kyafuuka kya Luganda. Almusiba byebizibu. Mu butuufu singa abantu baali bafuna ebizibu oba emisiba bima kaddamat aidihim, naye ng'ebizibu ebyo bivudde ku mikono gyabwe gye bisoose okukola. Abaganda bagamba gulumaki yaguzza, emikono gyaffe yekalunsambulira. Alinga ategeeza nti ebizibu ebitutuukako ffe tubyetyabira. Yemuayi ndatulewaga nti maasaba min musibatin, tewali musiba gutuuka ku muntu okujjako nga guzza olw'ebyo byetukola ki, bitunaayiza. Oyafu an kathir, so ng'ate bingi byatukola ki, byatusonyiwa. Naye ddala mu butuufu buli omu atunuli, ne waba ogenze wa musawo n'omunyonnyola nti ndi mulwadde, akubuuza oli amatoofu kidalikira sukaali muveeko lwaki, kuba weeretedde obuzibu bwo kwebyo by'olidde. Akawuka kakute wali wegadanzeeko muvubuka gwe nedda bakuzaala naa tikisoboka wakawuka accident nedda, anoonya gwe ensonga ekutuusiza ku ekyo eteekwa kubanga gwe oli paati ku kyo. Kigeza nti Allah atubonereza kusinziira emikono gyaffe bigize ginaayiza. Naye agamba nti singa abantu baali bagwako emisiiba bima kaddamat aidihim, olw'emikono gyabwe bye gizze ginaayiza nga kwensinzidde obaleetera emisiiba, bayakulu baaligambye bwe bati, rabbana katonda waffe laula arsalta ilaina rasula, singa watusindikira omubaka n'atunyonnyola byoyagala nebyotayagala netuleka kukola byotayagala kutuweereza misiiba. Yefe situmanyi byoyagala nabyotayagala, ate kati otubonereza lwaebyo byetukoze nga situmanyi. Waitumye nabbi najja atubulya nti bino mikolo byo temukola, bino mulya byo temulya, naye kati otutuusako otyo musiiba nga situmanyi biki byoyagala. Yensonga ereetesa baani bannabbi kujja kutulagirira Allah byayagala nebyatakola ki, lwansonga kubanga lwe tunaakola ebimu ku byatayagala netumala tubikola n'emikono gyaffe. Mu butuufu bigenda kutuleetera obuki, omubbi okumwokya mikono gye giba gikoze eki, gireese obuzibu. Omusajja okutta mukyala wo, omukyala okutta omu, era wabaawo emikono gye gikoze eki. Ebiseera ebisinga obungi ebintu bye tukola batera kuvunaana mikono. Kwetulaba Allah bw'agamba nti assariku wassariqa, omuntu bw'addanga musajja oba mukazi fakhtau, mubatemeko babatemeki aidi yahuma mikono. Kategeeza nti singa ddala mu butuufu ekigambo ekyo kyali kikoze mu Uganda wano, tewali bwetaavu bw'amakomera, tewali baddewo kiwadde nti nabbi nte ya muno ginagibye ninsaba kunsonyiwa mugujjeeko ddeyeeko okola emirimu gyo, osigala ozaala, osigala kasooli w'omukoola n'omukono gwo ogumu, tolaba nti kirifeyo okusinga okukusiba emyaka etaano kujjako obujji mukono baba bakuweza n'okuddayo okubboolula emiya nebwebamu nga nti aa erimba neyajirwane esinawe ngikwata tekisoboka, tosobola kufa. Allah ayi scientific nnyo, obamanyi science, ate Allah yatusinga kulowooza teriyo batemako magulu ne babalamu ate bonna nga bakatemyeku. Allah yatusinga fenna buli kitulooza ali waggulu waakyo abantu baali ekwasizza nti Allah baakituma tusindikira mubaka ate katukusaako ebibonerezo nga tukimanyi ebyagaana byotayagala fanattabica waali tusindikidde rasulu mubaka fanattabica ne tugoberera ayatika amaki amateeka ago twali gagoberedde wanakuuna min almuminin naffe ne tubeera mu bakkiriza bennyini ekitegeeza nti okuleeta ababaka kujjawo ki byekwaso kuba mu buli ngeri yonna nyina obabonereza obutamanya tebukujjisaako ki nyina okubabonereza olw'emikono gyammwe bye gikoze yensonga lwaki ndeese bannabbi nzigyewo ebyekwaso nti singa watuleetera ababaka tetwali ku misiba gino waalisanze nga tuli bakkiriza pyuwa naye ekibuuzo kiri nti ababaka bajja oba tebajja baatunyonnyola oba nedda bye baagaana bye tusinga okwagala oba bye tutayagala abubeere ffe abantu abali kugombolola bwe bali mu masigidi babagamba kugenda kugombolola oba wano tugende mwambi ati oba ku ssaza kumwoleso mazina abantu basinga kunywa soda oba mwenge kakati kiki wallahi musiraamu munno okuguli oba ebintu ebiri halaali waaki bikalu musiraamu munno okugulira akatunda kasirindi bisatu waaki yomukuulamu erinnya naye omukafiri atula ku kwedi n'agamba bakuwe ekipa ya bia zenu kuba biri mbisa ngaagu guno gomutera okukozesa omunene gwamme abaana bakumanyi tirinza kukika naye akibagunywa olunywa nga bakuwe naye bakuwe omusiraamu ne mutambula naye esafaari ng'obutunda muyitako buyite awoza nesinywa amazzi gatali mafumbe era tunywa ku soda ebirimu gaasi tunakola tutya amazzi tunywe ku mazzi nti n'amazzi no bagacukula subhanallah watamudde n'akadomola tunywe ku mazzi kale tugule kugonja era oba okyamukalubiriza ebintu ebiri haramu amakubo gaabyo ganguwa atubeere ffe abasinga muli bavubuka abalina ku bakazi kizibu n'okuddayo eka n'ogula ekcupa ya soda ino enene gula sente mmeka gwegwe ntera okulaba azigo 15 bannange kizibu nnyo ogigulira mukazi wo n'ogimusimba nga wa halaali naye bw'aba owa haramu nga mukazi wa haramu okigula kisoda n'omugamba mami ti koko fanta ti fanta kagati ki onani kiddawalime oba kiddawalime yantana mulidde nnyo edonovu ng'akwetonza owa haramu sebo yeetonza aba n'omukwano ogw'ekimemmetto kizibu nnyo okusanga omusajja mu makaage nga disitulikiti kazi ng'aleze ku mukazi bana ennimbe bannange ng'amulezeeko bulezi olw'olumu kale ku yidi naye owa haramu mwenyesa n'okwenywesa siwe kiri shaitaani ebijjisa ekiri halal ate ekiri haramu n'ekikuwundira oba mmwe mulimu ki ewammwe kiri kitya nogaa mukazi wo nti waliri waayidi nti ngenze genda okunywesa genda okikoleko olabe tibatuge tubanywese mwe bakazi baffe abaffe naye wallahi wa haramu omunywesa ngaate oli musanyu ekwana kyekulaze kyekisinga obulungi omuntu kyebasinza okumugaana kyasinga okukolaki warabbagaa nti habbu shaiin ila l insaani mamuna ekintu omuntu kyasinga okwagala kyekyo kyebamuganye adamu alaihi salaamu baamugamba ejja na yonna yiyo fakulu minha ragadan lyogadde bugazi mu luganda okugadda kyekyo ule n'ogadda yalla yamugaa yogenda ogade naye wala takraba omuti guno gwokka ejja n'erimu buli kalonda ne bamugamba guno gwesonyiwe yasinga kwagala kimulowozi wegenda ogamba omukozi waka nti ebintu bino byonna byonna bikozesa naye togula firiji eno ebindekere eno girekewe naye zino zonna firiji ziggulu zino eno tekikwatako ebirowoozo bimuka kiki lwaki kino kikikwatako kyasinga okwagala era bwamala n'akeberamu nga njereraga nti olwaki kyanyo kikikwatamu yewuno shaitaani yetwagazisa ebibi naye tukyayisa ebiki ebirungi allah subhanahu wataala yamanya nti omuntu alina ebyekwaso kwekuleeta bannabbi bannyonnyole olw'ensonga mu maaso eyo baali ekwasiza singa twalina bannabbi twali badde bakkiriza. Falamma jaahum lhaqu, amazima bwe gaamala okubajjira, abaali basaba Allah baleetera amazima yegaleeta min indina nga gabbe waffe. Qaalu, baagamba laula utiya mithla ma utiya Musa, lwaki Muhammadi tebamuwadde nga bye baawa Musa? Mubannabbi yasinga okufaanana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yasinga okufaanana, yasinga kufaanana Musa alaihi ssalam mu mateeka. Aga nti wakatabna alaihim fiha mutawrit, ebyali mutawrit, anna nafsa binnafsi walaina bilain wasinna bisinni waljuruha bisinni, nga webiri eni wapu byali neri naye waliwo gye baayawukanamu. Abawabu badde okugamba lwaki ye Muhammad gye bamuwadde nga bya Musa? Allah kyava abuuza abeegomba ebya Musa kiri, awalam yakfuru bima utiya Musa, aba Musa byetwabibaleetera teyafunamu babiwakanya? Aba Musa bwe baabibawa bonna baabikkiriza? Mwe munakkiriza bye tunaabireeta byonna? Mbadde ngamba era mwe biibamu mwegomba nti singa lwaki tebamuwadde nga ebya Musa bye yajja nabyo? Yes, ebya Musa bwe byabi bwe baabimuwa abantu be bonna bakkiriza, kyekimu namwe temujja kukkiriza bwe tulabika ebya Musa byonna min qablu olubereberye tewaaliwo bawakanya Musa nga tumaze omuwa ebyo bye muwulira mmwe bye mwegomba haliwo. Qaalu, baatuuka okugamba sihirani tazahara, amaroko gano abiri erya Musa n'erya Muhammad bifaanagana. Bw'okebera ennyo ebya Musa n'okebera ennyo n'ebya Muhammad olabawo enfaanana, nga bwe kugambye nti ebiri mu Tawulaati n'ebiri mu Qur'an biina enfaanagana 80% bifaanagana. Kakati n'ebya Musa bwe baabiyita eddogo n'ebya Muhammad abagoberezi baatuuka ne bakola ki? Babiyita eddogo. Abantu kano kugamba dde kasita bonna balogo, eddogo lyabwe lifaanagana yadde nga si kikumi ku kikumi niye tulabawo pasentage nnene mu ddogo ery'ebika ebibiri engeri gye lifaanagana. Waqaalu inna bikullin kafiruun, fe buli limu ku maloga ag'ebika ebibiri kafiruun, tetukkiriziganya nabo. La ilaha Musa, Musa ya Musa tetubikkiriza, wala ilaha Muhammad, ye Muhammad tumulaba, kubanga ebya Musa ne Muhammad babiki enjawulo? Musa ayogera ne Allah, Muhammad yabufuna message nga agifuna nga agijja kwani Jibril alayhi salaam, naye bonna message yaabwe tazahara, waliwo okufaanana naye yadde bifaanagana ekya Musa n'ekya Muhammad. Bikullin kafirun, tubyonna tubisinga kyekimu. Kul, bagambe faatu bikitaabin min indillah, kale oba ebya Musa ne Muhammad temubikkiriza byonna ddogo, mumutuleetereyo ekitabo nga musijja wa Allah, ekyammwe ekitali ebyo huwa ng'ekitali ekyo ekyammwe kyemugenda okuleeta ahada kyekirimu obulungamu obusinga minhuma ebibiri bino bye mugambye nti ddogo. Tuli fenna oba challenge tekibeeranga ebya Muhammad bifaanaganye ebya Musa ate nga byonna temukkiriziganya nabyo, muleeteyo ekyammwe ekifa nga mukijja wa Allah, kuba singa kyali bakijja nga bwe bakyeteereddewo baali badde bakikulyetingawo, naye ayagala ekitabo nga kivudde wa Allah ng'obulungamu obukirimu bwe businga obuli mu bino ebibiri. Allah agamba nti singa banakireeta ekitabo ekyo ekiva ewa Allah subhanahu wataala nga kirimu obulungamu, attabiuhu, Muhammad yagamba nja kukigoberera, nja kukola ki? Bwemukireeta ekisinga Tawrat, ekisinga Quran ng'obulungamu obukirimu bwa bbeeyi nga n'ekiva wa Allah, nze Muhammad ebyange mbisuula, nenkola ki? Nengoberera ekyammwe. In kuntum sadiqin, bwembanga byemwogera mazima nti ki Tawrat ne Qur'an kiki dogo, ebyammwe ebyo si ddogo, bye birimu obulungamu haramu, teriiyo kigambo kigenda kubaamu bulungamu kusinga bulungamu bwavu ebyani. Bw'obwongo bwo kyebulabanga ekikyamu mu busiraamu, awo wewalemalira obwongo bwo obongo bwe buki mwana watu obongo wa furusi ujali butulimba wale watu zeko mu motoka noita wote mundabe amulala ngi nikiji duka jidde mabega jiba jidde mabega dala obongo bwa bubabu buyingide mwe bizibu ngabukulaga birala atenga meriyalite nayo ki ujenega
ninga tijimiriti
budda mulega ah najiduka katibaba abayino obwomu nga Qur'ani bagirabira mundabirwabo bo eduka edda mareka ninga bila Qur'ani yo nambuluku siratal mustaqim abandeke kabashira edda nunga tuli bato byatunyumiranga sala ni mitejiduke nsibe
sibugira ngoti nga jini
kati gwe buli kyonna kyolaba nga Qur'ani kikyamu ngobwongo bwo kibukuwa kye kituufu oba aya eyo bwogirabira mundabirwamu kiba kitegeeza nti gwolaba ebyo bitamba biddawa obwongo bwo bwe bukuyimba
ye Qur'ani namba yeetaaga kubeera ku surat Allah yagamba afamani yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan
omuntu alabira mundabirwamu byalaba mulabooza bye bituufu
obona alaba nga tali mundabirwamu alabira mundabirwamu ebirabira bidda mabega abantegeke
buli kyonna kyolaba eraga nti sewa okuwa kyabakazi abana mubusiraamu kirungi noga nti kale naye siteeka okusinzira ngensi ngaomanyi waggwe ebintu ebirabira mundabirwamu oli ku sitoola ennyumi z'abaana emitinga we gidduka tuyinza kuleeta bwongo ku kintu kimaze emyaka lukumi nga tekikyayina emyaka gye tutamanyi nga kijja kusigala nga kikakasibwa abategeera n'abasikiru bonna nga bajja kikakasi asembayo okutegeera mu nsi yonna ajja kukakasa nti ekyo kituufu ate ggwe omulimi we namutambu nemira ku kwano kati naye kale kijja gaana nnyo naye awo Allah teyali feya ani agolola Allah atanayiga na kusitanji tanayiga kuvuga mmotoka Allah kino ekitabo kikyali njingi nsi yonna nga kitandikira ku nsi ezisinga obugunjufu nikijeno mu nsi nzabajuzi b'omwenge olowooza nga bagenze kusengeka nsi ngunjufu tuba mu kiraasi yakumeka nga babazi mwenna beyita abagezi era noyinza nga wadde omuntu alina akuuma akabala abagezi nga jjabala abagezi ayinza okukola omugu watwala tukkiriziganye banedde aga nti genda otuleetera abagezi mu Uganda otuleetera abagezi Kenya otuleetera tuka kawunyeemu nga bakozesa kawunyeemu basiraamu tukkirize bukkiriza nti buli ekiri mu Qur'an kyekiki obwongo bwaffe bwe buki
bwe bunafu omuntu okutegeera Qur'ani eno si kintu kyangu kyetaaga amaanyi mangi
ne mwana watu abakafiri baali bagitegeera oyakkira mu lulimi lwabwe bwe tulaba abakafiri abaali nga mu Uganda entegeera yaabwe nga busiraamu tebunnajja bw'ogigerageranya yali ekwatagana nnyo kumpi n'ezimu ku mpisa zitali zanzikiriza ezimu ku mpisa endala zitali zikwatagana nnyo n'obusiraamu okusinga ffe ate abasomyeko bawasanga abakazi bano at least obujulizi obuyinza okutulaga nti baabasanga bangi twasanga baatuma engalo eno nzinzi opozitu yakyo kitegeeza omusajja yabanga omunafu at least abeera n'abaana naye kati okuzuula ayina abaana la haula nomala ogaa nti banne nyina haki nnyo abantu bonna baga Allahu akbar walillah babeeranga n'abaana abatandika abanaku wa Qur'an baali bakisi mungo kisi mungo nebirala nebirala ojja kugenda obirabu obwesigwa obuntu bulamu baali bantu ba ekyali kiba bulamu ebimu ebyo Allah agambye atya fa in lam yastajibu lak bwe banaagaana okwanukula nga baanukula ki kyobasabye ekyokuleeta ki ekitabo ekibiri Allah nga kyekirimu obulungamu obusinga obune ekya Musa naani ne Muhammad saa sallam nikibalema falam kakasa kitegeere era okikakase annama yattabiuna ahwaahum
abantu abo bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe. Filhakika abantu bedde bateekawo ebintu jajja kyatalya nga takyagala n'abazzukulu tebakola ki, tetulina mama waffe katalya muziko kumuwunyira bubi kuva dda nga tuli bato, naye n'abaana abamu bamugoberedde. Lwaki? Balaba maama kyagala nabo tebakola ki, tebakyagala. Bulooza bwaki muli ensenene mwasanga abakadde bamwe bakola ki, lwaki temulya misota? Mwasanga abakadde bamwe tebakisepinze oza misota tebagirya okyegina balya, lwaki? Basanga bamuzeyi basepinze ahawa aba kyebaagala bakiteekawo ne bakiguza n'abaana baabwe n'abaana ne bakigula. Nze neddira nsenene naye bwe nfumuyitirize nyo ekiŋŋano kuli ensenene kirabe lwaki isufu azirya nga zisizirya bwe zijja kukubabula. Ensenene yasiridde dda etigiriisi yawula kya Yusufu nange nzibongwale tebukikkiri tebukikkiri kuba neerowooleza simalaga kugoberera bwenzi ahwa sajja yatuula mutamivu jajjaffe naga nti kubutijja kiya nawe ningoberere nkata eyennaku ezo omuzeyi kayongo yangulira akakutiya kalamba kayongo wali kubuja kalamba nakati zikyaliyo bafumbuli baakiike ne bakuwa ne bafumba kasimu kasimu okwatensine naye naweereza negamulya siza kuguza baana ba ebintu byakitumbaabo tibaganda mu mukoyi mujja kubabuka tibagaa mukoye ngaani sikyababavula naye nanza omusikiriza mulimu ebirungi byebasetinga mulimu byesikirizigane nabyo ahwa oli atulawo naayiyana bano bagobere ekyo saakigula namagae fa ilam yastajibu lak ansaba erina ebalema okwanukula kyewasabye baleete ekitabo faalamu kitegeere allah yakimanya tebakisobola kale bwekiba kibalemye faalamu gwe muhammad tegeera kyebintu bye balemeddeko ba muzeeyi innama yattabiuuna ahwaahum bagoberera kwagala kwa mitima jajjaabwe kyeyayagala kyabagamba n'abaana ne bagoberera era bagamba bal nattabiu ma alfaina alaihi aba tetugoberera ekyo kyetwasanga ki bakadde baffe bakola. Allah n'agamba walau kana abauhum la yaakuluuna shaian newakubadde bakadde bamwe baali kyebalina kyebasigira n'akamu abagobyeko okutegeera kadde tebategeera kubikwatagana ne allah n'akamu era munagamba bagoberera nfati waliwo abagoberera bakadde baffe abedda ne bagoberera holeseero tatinganza omusajja omukiseera muyinza kyokunteekako olubugulu kibisobola ate munangeaakisoboka nosanga soka bamutuziza n'endeku erimu enseke ebbiri ye mubyalobumudde ebyo bali bakola babafungana kusajja obuzeizeyi obukulu bw'ekikaago omutuba buki gaga sitama kakwasa endeku osobola kola ntinjazi nibisitama ekibikola n'omulokole takikola era omusiraamu osobola okugjayo obusiraamu omukaseera keetagisa okugjayo obusiraamu wakiri kale beena nebidaa nyagabya n'obukafiri bwenyini ate kibi ekyo kigaane aa muzeeyi nti sigaanye ebisigadde naye sijja kusumika sijja kusumikibwa nga nkutendeku naki mwana watu ate kukaana bali babiwuliriza babimamanya nti eyo busiraamu ebusiraamu tebakolaki olaba bajajjaffe allahu akbar nga basazi babasonyiwa okuvunamira kabaka abasiraamu bavunamira kabaka bavunama kujjako nga kisiraamu era mu modulu eyo nosanga sheekh kayongo nga avunamira kabaka tayimiriza era bakimanyi n'enkofiira nawulira mu tebazijjaako abantu abalala bazijjaako basajja baali basajja nnyo basajja abasiraamu allah abakyasi baayagala obusiraamu bwabwe abajungu taabo baali basajja nnyo batusetingira ebintu by'obusiraamu byamaanyi fetusale ensolwaki fetusale mu nsi ejjudde abakafiiri etali yaffe abaagaana abatono abatali bayivu ne bagaana nekiyitawo si yonna nekikkiriza abasimu n'abagezi ne bagaana nti abatusalire ne bamemba ba paliamenti abolugezigezi kati batusalire nasanga omusajja ku kyalo nga muwalimu alina n'enkofiira yabituli ebamugaye jangu salizeya kadde baffe bakiseete allah abasaazi allah agambye nti bazeeyi baffe tetusaana kubagobera kikumi ku kikumi lw'ensonga gye baliko bapanga bipanga. Allah agambye nti waman adallu, ani asinga okubeera n'obubuze, ani mubuze asinga miman ittabaa hawaahu, okusinga oyo agoberera okwagala kwaki, teriyo amakulu amusinga bigayri hudan min allah, n'aleka okugoberera obuluŋgamu obwava eryani. Bwoza jajjaawo ayinza okuteekawo ekintu n'osigala ngaokigoberera
nga yadde kikontana n'ekya Allah kubyombiri kiba ekisingako kuba n'obulomu naye munange wano mu Buganda omuntu omuga nti Allah agamba n'agandi wulira fe tuli Baganda abasira obusiraamu bwakolaki bwatusanga n'ebyaffe
so lina akalambira bwati
tuli Abaganda baki sajja bateekawo bitesi bintu hawa mpewo olulimi olwalabu hawa ntegeze empewo bakute biri mukaniguusa lwaki kubanga abanankole bo kye balaba n'abatolosi kye balaba abaganda ki kye balaba naye Qur'ani bonna ebazinga nebalagaki lwakiko kibiri Allah kizinga buli ayitibwa omuntu kimukwatako butere bakitunulidde eggwanga naye amawanga gabikaja njawulo osangayo amawanga gakakola bino atebyetegabikola kale aga nti agoberera teriiyo mubuze asinga oyo agoberera mutima gwe kigwagala n'alekawo obulungamu obwabiri inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah tasobola kulungamya abantu bali azaama akulekerayo mu buli azaamaanyi bwo n'obulirayo n'omatira n'ebyo kasa omwesulu babba n'akulekerayo n'omatira n'ebyo walakad wasalna lahum alqawla tubanyonyodde nekigyasa nekigyasayasa nebasiriya ebigambo byaffe biri kiriya kinokola kino kyokola kinolya kino kyojja yambala bwoti kuyambaoti weyise bwoti onavebatokwata kokola ebintu byonna agandi ebigambo ebyaffe tubitemyeteme nebibeera mukasana oba olondako faman shaa ayagala atwale akkirize faman shaa falyakfo ayagala akoleki abireke abiwakati Allah agamba tubinyonyodde laallahum yatadhakkarun oba olyawo banayakolaki baneebuulirira nabyo nebagana naye yadde bikontana n'ebyabataata baffe aai byabataata kubirike tugende n'ebyani ya Allah singa ekigambo kya Allah kikontana n'ekyobuganda ekyobuganda suula kubanga mu buli ngeri yonna kigenda kutuuka ekiseera kyo kisikatire ekya Allah kisiriza kisikatira wakul jaa alhaqu abantu mubagamba amazima gamba nokujja wazahata e amazima bwe gajja obukyamu netandika bwa okudduka amazima ina albatila kana kafura kubanga bwe obukyamu tebusobola kunywera kubedde obukyamu bubwawo amazima gano gafaanagana n'essigiri ngeriko amanda agookya obukyamu bufaanagana n'ekiveera singa oleeta ebiveera n'obibikka ku ssigiri ng'ekutte ekiseera kituuke amanda negakolaki nigeyitamu ekiveera nekikolaki kigamba obire amazima gaitemu obire amazima gaitemu amazima gemanda amazima gookya oli bwagakubuulira oga nti naye aseeka ngigemazima nti ye gamazima gookya bwe gajja obukyamu bulina okusaanuuka ngaki era gagenda kusigala nga mazima ila yaumukya betunuuli abasajja abaagaana okusalwa nebalemezaako ebikuta byabwe emyaka 14 batambula nabyo amazima gali nti musale nti nedda basala mwoyo musale nibasala mwoyo mwabitegeera bubi ya alhaqu mazima gazze gawaganya wazahaka albatulu obukyamu bugenda bukolaki busaanuuka buyiikeeri olwaleyani ayita abantu okubasa batekamu nesente begaira nabegaira bannange bannange mujje mujje tubasale mujje tubasale mazima gabutudde toyinza gakwe tewaffe yo paipu zigera nezabika ez'amazzi naye seba amazzi nebegabikira wansi puresha eri ekubba ettaka nerikolaki mazima galina amaanyi nebwogabikka ettaka ogenda okulaba nga waganyiriza naye bannange ekigambo okukomolwa wetukulidde ngaoyinza okyogera mukiyinda era nga batuyimba omusiraamu nkoko awo nowavanga enuumi ya jihaadi omusiraamu nkoko ti bamusala nga alaba nga enuumi enefubutuka awo eri wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu enyingiramu n'abazadde bazanyidde mu diini ya Allah nomulwaniridde ku busiraamu wali ofunyeko ku nuumi y'obusiraamu nga ddala filhaqiika bakuba lwa busiraamu temunazifunako naye fe baazitugundanga kikufaaki nti bana batuvuma omusiraamu tayomba bweyaba ayombye yali mmere yaffe basajja bawatuwaganyiza buwaganya naye yalinga mmere yaffe ebyo ebintu ebyavangako amasomero okukubagana ebyejjindi n'ejjindi nga bali batu bakatusomooza awo engomi neyaka naye gwe musira musajja wattu bali kubuuza omubiri gwe guliko ekikonde kya Allah tekuli bakubira bakazi buuza nengomi yajja etya nkamulirwano buli muntu alina enkovu ku mubiri
uri mutaine nkofu kubi oyino mujulizi kuja kuwa jikuseko Allah yakuleta ina nkofu neji yakuleta ngu oli kamil mulimulamba mewe tebi kukugelewe nkofu je aha ateno wachi waino nabode Allah jiyaku ino jogiri ya mtiyo yalita hili masha Allah sunna tayabikum Ibrahim ateyo kumgongo yalijambia hehehe ujikole kwa tayani ya jetia bakuleto ulimulamba eze nkofu za kuhoza ndibani wa antara mbili hey mashine kwa mgongo uyo mwye tekeke yetu nuhi Allah subhanahu wa ta'ala ayat dakika mwete aladhina atayna yee yeah. Aladhina atayinahumul kitaba min qablihi abantu betuawa kitabu min qablihi nga qur'ani yinu tinnajja hum bihi yu'minun mwo mwini mwaba jikiriza subhanallah mwini mwaba sajja batali wa silahu nyinga basuma mudini zaabwe zidda za basuma kubusilamu nabwe bulijja Abasilamu bwe bajja ne baleka eddiini zaabwe ne bakrosinga ne badda mu buki bangi abalala bali batontomi Hassan bin Thabit bani bangi tubaita al-muhadramin abantu abayingira ku bisanji bibi yali ku jahiliya Abasilamu bujja nasa ngiri bali basoma ku kitabo kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jukira ngabe twakugamba waraka bin Nawfal yali musajja mukatuliki musajja mukuru kata wa nabiyo wa mchala wa nabiyo mtu nabiyo wa malo kufunga uzivu nga mpuku ya dukanage ndi wachita huyo ni msajja munadini mudini jirezo chikatulichi niyo msajja yu wa mchilamu story bawe bawa angia sanze mpuku uchikarbechitibechitibechitib msajja ya mkambatia ya gambo uyo hatha uwa namus uyo moyo mutukufu kwa ya rabie ya liajira wa nabiyo wa soka na yenda vyo kubanti ndi mkade siroza anti ndiwe ila unga wa mtumi oyoza kyali wakiramu kanti bakubira ona ali mtaki lwaki kubanga agenda kufuna ebizibu banabbi ngabo tujja kusoma story za banabbi bafunanga ebizibu agamba nti wa idha tutila alaihim qalu amanna bihi qur'ani ni buyajja kiti mujukira omusajja banabbi bali bamututu ogenda okusubula ne maisa tata wo mutu abo fandi ya mututi basa ngo omusajja ye shani omusosolo tubako amuyitanga bo haira isiwe jayedda atango omusosolo oti mukatali bali mukusu cha babuza ani azinu mwano musajja uli mgangu jiwa yakuti bana mulaba bachi kola chi mwana yo mati wali we nsonge nkuru omusajja yo gorowoza yali mwangu wa kusira muka yali mwaji labi aina dia labi ku mwana akati abantu abo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja ni Qur'an naji basomera qalu amanna bihi innahu alhaq Iyo Qur'an ikutujikiririza irage mazima agaddala ni rabbina gafiri agavuddewa eriyo mulezi waffe inna mazima fi kunna min qablihi muslimin twali okubedda nga tujerinda okuba abasilamu kati nga mazze tukurosinga bukurosi ne muffe banange nkya nnyo omuntu asilamu s'obukulu omuntu oyo abeera mu maliri era muffe singa bakadde baffe tebaali basilamu obuulyawo tetwali batuki musilamu ekyo nakyo tukyebaliza bakadde baffe okuba mubasimu obusiramu tukyebaza nnyonyonyonyo baatuyamba naye omuntu omukulu n'asiramuka mu bukulu omusajja oyo tusaba Allah abeere nga amusaasira kuba kwewali kwa kika kya wakulu n'asitama n'omuyisaako ejjirita n'agumira obulumi obwo ng'abugumira ku lwana wesejjita teruma genda eka wesaliko katono nyo si nyonga bano bwe basala katono bwose oli omusajja oyimaani gyabana kwewayo kunene nnyo obusiramu bwa uganda tebuyingirikika ashahadu ziriza bamaze okukukolaki kulongoza era kati bano bannaffe batugambanga nti ha bannange obusiramu bwali badde bulungi naye ekiki olozer Allah tafunziza waawo muzimbe emizikiti mu maaso eyo tuyinza okufuna abantu abawerako kuba olugendo lulabika lufunge Allah abantu bawera nti okubedda twali tayali okuba abasiramu Qur'ani nga tinnajja twali twagisomako Allah agambye ati ulaika abantu ab'ekika ekyo yutawuna ajrahum marrataini ngenda kubasasula empeera ya mirundi emeka lwaki yebiri kubanga abantu bavunaanyizibwa nnyo bakkiriza nabbi oli gwe baali balina ate ne bamuvaako ne bakkiriza nabbi owokubiri okiyita mmere kiyita mmere si kyangu abantu agayinenda kuba wimpira ya mirundi ebiri tetuli bemu emu naye abo bagenda kufuna ya mirundi ebiri omuntu okuva eri naaga nti aa ebyaffe bannange mu bisuulo owaddala zei dawuno ajirahumara aga bimaasabahu bwali bugumiikiriza bunene nnyo omusajja eyali ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tannajjuuba nga ye pasta nga ye revulant muhammad najja naga nti asomye qurani nti wallahi kyasomye kigambo kya allah olw'ensonga wammanga kitabo kyaffe kigamba kyamulanga nti bwekiti nebwekiti nebwekiti nze mbisudde ngenze aga ngenda kubawa empeera nyonge olw'obugumiikiriza bwe baalaga wayatarauna bilhasanati sayi'a basobolanga okulwanyisa ekibi nga bakijjisaawo ki ekirungi basiraamu ekirungi kijjawo ki era ne hadisi egamba nti wa atbii sayi'ata alhasana tamhuha ekibi bwobanga okikoze fuba nnyo okukola ekirungi kijja kusangulawo ki for example singa omuntu abadde akulinye nagamba munange abadde akulumaano bamensonyiwa nkulinye nnyo sore nakukwata mungalo ogenza okkeera nga olimwaka ebiri tewegomba akulinye bulunaku buli nnaku akulinyenga akoze ekikwerabizza obulumi ekirungi kijjawo ekibi aga nti balwanyisanga nnyo ebibi byabwe ne babijjisaawo ebirungi okulabanga ekirungi allah akikubisaamu empeera mumeka atandikira ku kkumi kisobole okujuna ate ekibi tekizaala kibi kiba kimu tegeeza nti ekirungi kiba kizito nnyo eri okikompyalinga nekibi allah agamba wa mima razaknahum yunfiqun ate mu riziki gye tuba tubawadde abantu abo bakola ki beerekerezanga ne bajjayo tebawa allah ayagala nnyo okuwa ate omuntu mu butonde bwe tayagala kugaba obukodo kya mu butonde kirina okulwanyisibwa nakugaba bwegenda ekoowa omwana omuto ekintu olyoka otegeere nti bakituzaaliramu bwomala okumuwa omugamba empaako ayagala twaliza bombuli batuzaala nakyo obukodo okweyagaliza nga buli kyolabye oyagala kibeere kikyo buli kyolabye oyagala kibeere kikyo okuwaayo kikaluba nnyo naddala okuwaayo ku lwa allah kikaluba nnyo era kyobulaba nti shaitaani yo yakimanya nti haramu teri muntu asobola kugigondera okugjako nga eyise mu buntu obuki inna kaida shaitaani kana dhaifa sitaani etuwangulira ku buntu buki butono gero balaba abasajja baganda nze bwoba ojja ewange jangu nakatambala n'amagi abiri nemwanyi nfumbe nya bwogenda obibalamu nga tebirina kibikusu naye singa agaa nti bwa ajja ewange lukululana gyoleeta haramu teryalina eyita mu buntu ki butono kati gwe oyinza okugamba nti tosobola kugoberera shaitaani naye wallahi oyinza okkakuwala mu ngeri mu butono ennyo no mu bintu ebinene shaitaani tetegerayo mitego gyayo tekwata ojja okugerezaako nti singa wali mumasanganzira ku supreme obadde ojja nosanga ngaomuntu ataddewo olubugo n'ebbombo n'ebikoola by'oluwaanyi nasulawo siringi bibiri obijjawo lwaki ebitwa naye singa ku ebyo byenjogedde ataddewo ebbali enagisa ey'enseenene byayambiro naye n'ateekako miliyoni bbiri ozijjawo batozijja ozijjawo batozijjaawo sooko kwolwo lwogamba bisimillahi rrahmani rrahim kwolwo lwokkiriza allah obukakafuwa okumukkiriza logamba bano balimba balimba bulimba naye wali ku bibiri wagae ndeka gwe siira gatwala lyoko ku bibiri ekwekutegera neryoka ekwasa ku nyingi tesobola kukwa tesobola gena otunulira enju za shaitaani ziba z'amategula emu byabo ziba wansi wa mutuba kookoowe nga nju ziri nnya naye nga zanjole yasubire ki nekati ako kamala gweteekako obuteesi obusubi ne bwoteekako kamu bubiri tuyinakyenge kale kagenda kukola ateye namwe mutumenya ayingira naye singa baali bazimba yakayina naga nti jajja yagala yakayina abantu bobwayo obanje okyanyiike ujja kukikola jajja wakikakyo atasaasira bazukulu ku binene tebasobola allah kyagaa nti inna kaida shaitaani kana dhaifa shaitaani etegera mu bintu bitono era bwe yali agigeragana yagaa nti nno amaanyi gaayo emitayimbwa gyetutegesa n'ekigo kifaanagananga kabaiti l ankabuut nju ya nabbubi mwetutegera mwetukwatira olaba omusajja omukulu ng'ali mu yenabbubi mwaaliri kutu nayagandwa inna awhana lbuyut
munsi muno ensi yonna ennyumba esinga okubeera n'emitayimbwa emiyabayaba ya Baitul Ankabut genda olabe nabbu biweteka emitayimbwa eteekamu gino eryoka ekola kino egandika omusajja ayiteo Allah yeewunye okulaba omusajja nga ssonko nga shaitaani emutegedde mu nnyumba ya nabbubi ali mulimu alwanire mu miguwa gya nabbu mukutte mukwatidde kantu katono allah ataasa shaitaan allah agambye nti waidha samiu lagawa abakkiriza abannamaddala bawaayo ke bawaddeyo saba allah atuwa okuwangayooko allah talina mutema gwe yasalira muntu awaddeyo wallahi ataasiima alinga abazadde baffe bano balaba bahajisaaga wallahi newoleta ekiro ekya sabbuuni asiima newoleta akatuka omunnyo ka siringi bitaano asiima ne allah bwa walilahi mathalu lala ate allah yasingawo tolina mutema gwe yaggwe riziki yonna gyakuwadde gujayo kosuulayo mugaako nka wadde lwa allah olunaku lulamba luleke kuziba nga tolina kyosoba lwataano ye tafuddeeyo naye wamima razaknahum ku riziki gyofunyeyo kikunsuulayo kosuddeyo kuba allah ee nkawaani abaseeka bwetukabawa bakalya luli ogwo si mulimu gwo kabokisi kaako bakateekawo seeka wuyo waali gwegimuwe kulwa allah gwe biyo bikoze ki era allah asiimi kasinikaseeka atobe naki nebibye n'olubimbiro allah agambye nti waidha samiu llagawa bwe bawulira allagawa kigambo kya luganda olwogo mumanyi olwogo olwogo lwewe mu luganda oli wamubaraka watera nnyo okubeerawo olwogo oluyogaano dikuula oyinza okusanga seeka saibu ngadduka agenda kulala dikuula ndititeeka olingadduka batagwe agenda badikuula kisoboka asinga olaba nga akikoze wanewuiza seeka adikuula dikuula ze natoddeko ebirevu byebyoya byendiga ekibuta kitaddemu ebidomola naye nasabenakajize seeka ajawa anyumirwa kisoboka owadde sikirikazi mugakazira nti asokoleke malokola adikuula abakkiriza tibabasuubira awali olwogo si kyangu kusanga mukkiriza allah aga waidha samiu llagwa abakkiriza bwe bawulira awali olwogo aradu an babwetegula toyinza kubasanga sabasajja bakubaikahajimukinawange kikindi hazeeka gyawolabe waliwo obubugu obukadde nobusolo bulimu eg musanze bakazi baliawo batudde balaba kisoboka abakkiriza tebabikola abakkiriza balina babasuubira okusangibwa namugaa nti hay kokobye esimu siri saawa mumeka musaa mukitundu mulinde asaala naye nga gwakukubidde bali kaseese ali muswala mwemweza omukkiriza alina bwafumiitirizibwa okukolaki tolwozamusanga gwolowoza kwambi asi waliyoki waliwo kyakuyiga ki abavayo bavayo bayize eki oyinza okusanga babaseeka bamufuti nga basimbye obaagala kuyingira bayingirira bwereere wallahi n'omala ogendayo disitikali abaana ne bakulaba n'abasajja abanywa ne bakulaba weza bagamba bati kazi mubwongere obugalo naye ati kino kirala be benyini bakyewuunya nakisuubi ye allah aga nti abakkiriza olina ebifo byebatabeeramu naddala olwogo tebabeera mu lwogo wakaalu bagamba lana amaluna ffe tulina emirimu egyaffe gaabakkiriza walakum amalukum nammwe aboolwogo mulina emirimu egyammwe salaamun alaikum mweraba la nabtagi ljahiliin tekiyinza kwagala kubeera nabaki abasiru tekisoboka kisobola kubeera nabasiru ye twaliginzi nedda waliwo nnaku zebino ebintu bakuba ku mmeeza babita ki fuulu saga seeka sebumba lyeri seeka swaibu aye kisoboka tebasoboka era nabayiza nedda mwine ebyamu munafu binaki tekisobola kuba nabasiru ebintu byina guridi yabyo abakkiriza bebafaanana kati gwe njagala obuuzi gweoli ku kyalo gwe muwalimu naye nduulu beebuze ekiro abantu nebagana olea kimuwalimu yakusa embuze eyo ddala abantu basobola mu bantu bebateeberezaamu basobola okukussaamu gwe bwoba olaba naye weewuunye bwe bagenda bagoberera embuzi gye yayise basanga enkofiirayo
Kofira siya seka isu kwe Mwungu ya jisiza
Engato yemu ya gudia Tiba wale mbapaya nengato nyingi Wama tukutarwa wa jimanyi Nengato yojira Nengofira yojira Kakati kumachara gani Mwalimu Nengofira ye yoja ajina Aha ya kwa ngatumbe jindi maulidi Kutacha ajamba Umukiza waini mbira jiba kusubira mwa abantu kubira jikwaji Msosaya te wobo badi Oni mchano hizo kubanga dozi towa Niyeye kuchalo chongo ulimuti
Mwuzito Mwuzito Mwuzito
Mwukiriza Kibari kusubira kubira unga Oine Emisango jowera mjiba kuwabira Ye Kazi ya luanyini mkazi we Namu makoti Ye kazi chiti na ya kada vile wange nzeka
mwiki cha suviru wangu mwiki cha suviru
mwiki za teko kumera Allah yo kira kisenu ya wakiri za mwiki za wikabi mwiyo jiri Allah ya afugani subhanaka Allah mwenye hajitaka ya nganti wala nganti tu mwumanya akadi mwumula wanga titu semwa subhanaka Allahumma alhamdu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka Allah